atambala tewali rusozi ruwamvu mukama lwatasanusa wendabangakoye mulinda botidde kuba balabe bolina banji nga n'ebizibu byesomba atamanyi katonda we ye bwatyo bwabeera buli kijja kigunda tabana mulwanirira
nze katonda gwensinza taiwa tagenda kundeka ne bwe mbonaabona manyi sigenda kufannaku leka ngumiikirize mulindirire katonda wange mulamu buli mbeera mwempita leka ngumbe yamanyi nze katonda gwensinza taiwa tagenda kundekera ne bwe mbonaabona manyi sigenda kufannaku leka ngumiikirize mulindirire katonda wange mulamu buli mbeera mwempita leka ngumbe yamanyi
sebinji ngese sobede wakati maziga manji mugulumyo bunji wabawe subi wesige mukama sobola yetali na chimulema wabona bona jangwa kumuze
sekatunda gwensinza taiwa tagenda kundeka newe mbona bona sigenda kufannaku leka ngumiikirize mulindirire katonda wange mulamu buli mbeera mwempita leka ngumbe yamanyi nze katonda gwensinza taiwa tagenda kundekera ne bwe mbonaabona manyi sigenda kufannaku leka ngumiikirize mulindirire katonda wange mulamu buli mbeera mwempita kangube yamani
www.mp3ugandanmusic.com